Tababarkan waxa ay kula ka baraday dhisowka awoodda garsoorka booliska ee barowka maxkamadeynta dambiyada iyo weyba ku qayb galay gudoomiyaha ururka bilaanta degmada Baydhabo hanu kumid ee howlwadeenada wasaaradda bilaanta odayaalka dhaqanka iyo marti sharaf kala tababarkan oo ay ku muddo lama maalin ee dareere doona iyo weyba ku qayb galay halka la ka baran doona dhisowka awoodda garsoorka ee booliska iyo barowka maxkamadeynta dambiyada Faadima Cali Iimaan oo ay gudoomiyaha ururka andoodo xuquuqda gabdho iyo wali basharaxaad ku biiday wajeedka tababarka
anoo ka bilaabay magaca Faadima Cali Iimaan oo ka socda NGO Somali Girl Trade Development Organization ahna gudoomiyaha markaas in joog oo geeg barnaamij shun qowdahay barnaamijkan oo support gareeytay UN Artemis oo markaas anoo markaas tababarkaas oo noona dadka oo fuliyo musa markaas timkan oo barnaamijkan tareen ku ka cazuumay oo antina tababarkan oo xuq iswareysiga antina qabana fadahayna ayaasiin kuma hadlagaana si isan hanin ajibtan oo barnaamijkan qayb galay tababarkan oo aan ka tala galay musulun ku hadalay xadgudub koolanjay sida haweenka qaasatan haweenka dhamaan haweenka Soomaali oo ku nool qaasatan koonfur galbeed dhibaatooyin badan oo xadgudub ay haweenka dhiye sida oo jirdilka amal kufsi amal ka dhiye sometimes cadaalad ma helayaan markuu may leen baahanyaa hada tim ku tareen kun lan qowday wala kuma dhe wasaaradda cadaaladda stop center gender police iyo ururada bulshada dhamaantii markuma leen baahanyaa si iyo markaas in adeeg lahaayeen si oo markaas xaqsho musaqqasho ka yaraan haweenka markaas dhawaataysan oo dhawaatooyin ka salinjay sidoo si iyo markaas xaq iswareys iyo ka sameeyeen lahaayeen ka baasina lan garasay lahay tobar kun taas ka saabsinay tobar kun muhiim soo loo antii markaas ogaana dhawaatooyinkaas haweenka lan jeesay in walan qowda lahayn si iyo cadaaladan hel lahaayeen sanoon u caygelin badan oo ka sameeyeen lahayn indaas ma himid saarinya adwal baa qayb gaarin aan kumaad nagaana training kala mid si socode landaas bir wala fadaanay xuqteen inta qaadan muslimaanka tababar ku sanasi inta inaan bulshada si deersan oo markaasna on bulshada goowa cadaalada lan ka shaqeeyo dhamaan dadka oo ururada bulshada ka shaqeeyaan gudoomiyaha degmada oo hindiyan ila socodiyaan armo haweenka badaha xuquuqda andoos oo ku war qabta taas oo kala stop center oo markaas gabdho dhanka adeego dhibaatooyin kulan jeesidi meelo daawada ka helaan meelo markaas awareness kulan ka sameeyo meelo saaka sabootan ka sameeyo markaas musqantiyo dhagda jiya markaas taroo mom salaasiyo dhibaatooyinkaas la kulmaan dhanka joog gabdho san iyo roon wasaaradda haweenka qayb ka tahay tababarku iyo ana stop center shaqo qaybanay oo key taasoo kala SWDC oo stop center ka gabdh ku socotaan iyo roogta gabdh ku socdaan taasoo kala meel leen baan dhamaan dadka ka shalkooy koobo goobaas oo lan ka shaqeeyo musannanka adeego xuquuqda haweenka qaasatan gender ku way yar laakiin dhibaatooyinka badan wala ka dhiye haweenka badan markuu may leen baahan tababarku inta qaadan intii oo bulshada si deersan oo nan ka adeegna oo xaq badan oo dhibaatooyinkaas qusayso in markaas wax lan ka helayni oo nan isweydaarsano oo isfalan qeyn eedeedan ma hasintin hadhabaada assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh tababarkaan in furinya eedan ma hasintin si dulqaadka sawirka san muujidan dhamaan beerna wala rajaynta isin markaas neer dulqaad doontan waan tababarku una si markaas habsamadan in soo doon eedan ma hasintin
haku qayb galay halka tababarku iyo waliba tan taa fursad muhiim ah oo walbadan ugu ogaado doonaan arimo garsoorka.